Cause when she go up, and I scare away, and I scare we, and I scare what? Mpindo tutre na prefer kwa barabara Chingriu ni madi yanga appetite mbaya Mamoshi za makaya zumfanya na guaya guaya Mara kwa mara kiss kiss di medio ndo wa swara Acha haya na kugwara Acha haya utamwaya na kuadmaya meno wetika kavagara Tabia usexy Maria Clara
Hii mwaka lazima tutachukua kura Hii mwaka lazima tutapiga kura Msupa mbono unanilap ama juniko madom Mathe mbono unanihate ama juniko mandom Hii maisha inakuwaga juni fupi Usipochunga itakutoa nduki Give my vibe to the realest to relive your life to the fullest
Usikena mutin, niko matintin Maybe makuki, tuko makuti Toka kihuti, supa ni nyuki Amenifanya chuki, na nilimjua juzi Wa, si dunia imepasuka Wa, siadi hapa utasukwa Wa, ndio aende kusuka Wa, alafu itakufikia kama fupa Amepanda beji, hali ya uchumi Na kumbe ya juu miu kuonga mruhi Anasho maringo na amenificha uchi Na chini ya pili ndo si uficha udi Wa, we
Yo, what?